Alda
Maravukani Maravukani.
Hello, mi namba Sela Media.com una balawe, yeah.
Kwa nika fanya Lomeka.
Lomeka.
Up on this one.
Jamani kuna vitu nkivikumbuka mwenzenu nacheka. Wanangu kuna vitu nkivikumbuka miwaga nacheka. Wanangu memuona demu wa ubanda chupi kaliba ni ya pini. Wanangu memuona demu wa diemu ananivuta kalantini.
Siana reta shubele shubele kisa na wesele. Tamfanya kama kuku nitamtega kwa mchele. Siana reta shubele shubele kisa na wesele. Tamfanya kama kuku nitamtega kwa mchele.
Wana siangali sura chura yoyote na kura.
Wanangu siangali sura chura yoyote na kura.
Leo ntakutoa mtungo, minataka mtungo. Welazima mtungo, na wanangu mtungo. Nikutoe mtungo, 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 mtungo. Leo nakutoa mtungo, tunataka mtungo. Na wanangu mtungo, welazima mtungo. Twende we mtungo, 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 mtungo.
Uwaga sina nizamu. Hata kama mke wa kaka siwezi kukuita shemu. Ojamani ndo mimi chizo mademu. Weja natu nimekula shemu. Ojamani sinaga kiriti mamu. Meibata mbo memunga demu. Siana reta shubele shubele kisa na wesele. Tamfanya kama kuku nitamtega kwa mchele. Siana reta shubele shubele
sura chura yoyote na kura.
Wanangu siangali sura chura yoyote na kura.
Leo ntakutoa mtungo, minataka mtungo. Welazima mtungo, na wanangu mtungo. Nikutoe mtungo, 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 mtungo. Leo nakutoa mtungo, tunataka mtungo. Na wanangu mtungo, welazima mtungo. Twende we mtungo, 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 mtungo.
We minamba Sela Music Supply.
Maravukani.
I wait your fitness, the big designer. Awe mwanangu anako, 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 anakonda, eh.
Awe babake na Zaidati, Zaidati, Zaidati. Awe mwanangu Zaki, we Zaki.
DJ Shalo Baba Kaila.